kitovu cha uzembe, mkulima usichague jembe, ukijikwa inuka na uteme. Hivyo yalivyo mapenzi, ukiendekeza mawazo neza ukala sembe. Hivyo unajua wanga hapyo kwa milembe, ukipendwa usiote mapembe, yazoe mapenzi. Don't be so emotional, don't take too personal. Sometimes I buy paper, it's all about the paper. Don't be so emotional, don't take too personal. You can try again later, you can find even better. Find your ass away,
find your ass away.
Take it easy, go slow, take it low, yeah, yeah.